Batake Paul gadano fade e Timote. Go Timote, simore go. Komin Paul, nelado Yesu Almasihu e yamirara Allah dandawo men o wondude yamirore Yesu Almasihu damaw men o windi odo batake. Bode winduma an Timote, biyam labdo mo gaddume holare o. Yo Allah babo e Yesu Almasihu jom men o mbadane mojere, yurmende e dejere. Heddo Efes hono no nyagurino mami de jahadmi Macedoine ni ngam yamirde wone yimbe yo ngoppu janginde mijoji goddi mbasa habbade e dari kanyumene askoji di ngala kerul dum yajnat jedditan kono nafata fodore Allah de holare famnata de woni fandare den yamirore ko yidde iwore e bernde lamde e hakkille dejdo e holare de alda e nafigagu won selbe ngol lawol ulli e halaji bolle puyde be jiroto ko wonde janginobe sariya kono kambe koy mabbe be pamata ko be kalata ko be pamata ko be tabitinta ko eden gande ni sariyo ina moji so tawi kay o rewamo no hanirni pamen non sariyo wona fewbe be wadana o wadana ko bonbe e salibe lundibe e bakkutinobe be teddinani ko seni e be teddinani Allah warobe jinnabe mumen e dendangal rufobe jijam o wadana ko fijobe debbati gorkati en dahobe maccube fenobe setotobe fenande e rabbi kinade o wadana ko dendangal gede lundide jangde sellunde de den jangde woni koy kabaru mojjo darjudo mo desndami jowitido e Allah jommal wo bodo yetta Yesu Almasihu jomi men dokkudo mi sembe o bede yettamo e ko nangirimi aadi yanke o toddimi ngam wadde service makko ko min boni tannodo inde makko leptatnodo yimbe makko murtunodo o kono mi wadanaama yurmende ngati mi andano ko badatmi sababunde basalam holare jomi men ilni e am mojjere mum wondude holare e yidde wonde e Yesu Almasihu de kaado hala ine holni te ina hani yimbe fo jabiraka berde labde Yesu Almasihu arde aduna he ko dandude bakkudinobe te ko min woni hore kono somi yurmama min mawdo bakkudinobe o ko bele Yesu Almasihu ne hollira munyal mum timmugal gal dum laato yeru e wonande jogorbe gongdirbe dum keba gurnam ha abada be teddugal e darja ha abada godani lamdo nyibdo mo mayata yietake Allah goto o amini biyam Timote yamirore ne desnan mamide yowitaki e ko longinano e mako ko ya tugno e dum daronda hare mojjere de taba koy holare wondude hakkille dejdo won woppube on hakkille dejdo hono non njoli to bange holare ina jiyaye ben Himene e Alexandre be badmi e juude seitané mbele yo nehoye ngoppa yennude Allah.